Okay. What's up, man? Our first episode, man. Even took quite long to figure out. So, yeah. I'm happy for that. To summer story, a podcast. 2021. Yeah. That was the first time to listen to the full podcast and stuff. Yeah, but since then, we're quite here. Then, Davey. Yeah, but we are here. The first episode. Pick up my coffee, guys. Yeah. Yeah. So, my name's Aganya Tem. So, yeah. This has few of my niggas. What I say, my name is
Type shit.
Tem. My name is Wade Samuel Wade.
Hiyo jina ilienda ika collide na venye inaandikwa in English, but like a witty wait, so
inaspelliwa wait.
Lakini si tunajua ni wade.
Wade ni Kiswahili.
Bana, si tunajua ni wade, unaitwa wade, yeye ni kitu yetu, lakini wewe ni kizungu manze.
Wande yaka na ile accent.
Unajaribu kuweka na accent yenye tunaelewa. Lakini we grew up listening to Wade.
Your name is Wade, man.
Bana, sipe grow to kisikia Wade. Wade ni mekuja juzi tu.
Wade ni mekuwa kwa kitambo. Nili ni mekuwa nikificha na ujua. Ikiwa pronounce ya Wade, mtashanga hini. Ay,
nyaba.
Niko na mambia tu ni Wade. Wade ni mwelewe.
Sindiyo, lazima watu waelewe.
Ana useme government name yako, jisi watu tunasema
government.
No. Uni grow up. Sema government
name. Haina shida, so... Yeah, vile mesikia, these are some of my niggas. That's my nigga, and this is actually my cousin.
But and that's fucked up.
You never ask if you're like, Machiek Mabior, that's my government name.
Unajua Machiek ina...
Lakini...
Tell them what Machiek means,
kazi. Lakini yo jina ingine tu...
Sama Machiek ina mancha ni...
Sindiyo?
Machiek ina mancha mlemavu. I had to say it, brother.
And I'm standing straight on my tattoos. Unajua?
You standing straight?
I'm standing straight. Sindiyo? Unajua tu ni jina za guka. So actually, that's how it is. Unajua lazima upatiwe jina ya...
Yeni wongo, kwa family tree yao, yeye jina ilianza na yeye.
Kev. Lazima upatiwe jina bana. Unajua kwa family yetu, unapatiwa ngo jina according to your... Unacheki. Vinyi inakamu,
yeah.
So,
samu nakutana aje.
So, like, mini mechukua tu jina grandfather wangu. It's just a name though.
It's just a name.
Yeah, nah, I want to know how you guys are cousins.
Yeah, we cousins like on my mom's side. Yeah.
What, their sister?
Yeah, mom's side type.
Sisters or friends
sisters.
Or what?
Sisters.
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 Yeah. Like, whose mom is older?
Mine. Whose mom?
My mom.
Like, old. sisters? Like,
yeah.
You guys never told me this. Naka ujiga sae. Naka du.
Ujai uliza.
Ujai uliza. Ujai uliza ungejua.
Tumekuwa HK izi miaka zote ujai uliza.
Saa, ninge sense aje njini kazi.
Talking about
sense. Alafu mbona, like, you guys are a little bit. Una nini?
I love crazy thing that he's older than me, yeah. So that's crazy.
Who's older than
me? Yeah.
How old is you?
You give me names here. Tell me, can go.
I'm not going to be able to do that.
That's how it is. So actually, our sisi when you go to upper water, we know each other.
Yeah.
This is my cousin, this is my nigga. So speaking of kujuana, to mejuana like kitambo with this guy,
yep.
To mejuana kitambo. Speaking of kitambo, it's like very juicy too, but still locked in though. But
it's
locked
in
your design.
More than five.
More than five.
Yeah, that's juicy, my nigga.
Yeah. alafu nilimjua kwa koti ya bake na chezangi bake.
Chezangi bake.
That's just lame.
Like I'm fun, bro. I was just watching.
Lazima watch casino kicheza.
Lazima ni watch like people play and that. Lakini mimi ni football, I'm watch the football bad. Yeah.
Good boy. I'm gonna put your business on air. Unadanganya sana hapa.
Walai ni kweli mimi ama footballer bana. Mimi mucha za football by the foot. Football is what I
do.
Nah, bro. Mimi ni Lukaku bana. Mimi ni Lukaku bana.
Kuswet
ko feel. Bana ndio mambo yangu. So kwa ground pale niko. Ah, kwa ground niko sawa. The football touches the grass like this. Ni mimi na neti. Nikiona neti ni hiyo. So that's what I do. Mimi cheza football. Napenda kusikiza music sana. Yeah, so
music can you do again. So
busy.
Hakuna mwingine
anaweza sikiza kama si. Correct your cousin, man.
Yeah, mimi sikiza YD sana.
Ai,
that nigga is an afosu gangster, man.
Eh, but sasa sikiza. Ah, tsana na hizo stories zote. Speaking of like kusikiza music, unajua music unasikiza according to music unasikiza na ile kitu yenye utarelate na ile kitu yenye utafeel.
You are the pedophile mwenye.
Unajua ukisikiza music unasikiza music ile yenye utafeel yenye. So speaking of kusikiza Drake, sijui unasikiza nini.
So
but sijamsikiza bado, so that's how it is.
So yeah, for our first episode tulikuwa tu kuna jiuliza tutasema nini because like we are like starting off, we don't know nothing about podcasting. So yeah, I had like one of my friends anaitwa Dennis. Yes, Deno. He alia nilikuwa na tulikuwa tunaongea na last night and I was telling him like kesho tunaenda ku shoot podcast and I don't know what we will do. Akaandika a bunch of questions. Zingine mimi naona hapa ni sas sita soma YouTube but yeah, so tuta it's going to be like a Q&A, so tuta get to know each other more kwa hizo maswali, as you also get to know us. Swali ya kwanza, have you ever simped?
Yeah,
there's a reason. Yeah, I like that I forgot my Facebook password.
Yeah,
huko nyuma niko tuna hey
kuna hey season 1 season 2 season 3 size 3 umefika wapi? Yes,
I'm glad you're speaking for Diego on Facebook
bana. They're speaking of simping, man. They're simping hiyo ni kitu sure, lakini unajua say nowadays in a generation we eat simping was a factor, big factor, man. They like ina depend kama una simp on a right story ama una simp ufala. So
so you guys are simps
nige.
Nah, like being a simp, sikiza kwa hata like
oh no
kusimp kusimp like the simp mwenyewe anaichukulia in a different way, alafu the sasa wewe mwenyewe sasa unaweza ichukulia in a different way, una check
you miss simp.
Yeah, you not a simp.
Anajita pimp.
Yeah, unajua if you are a pimp you can never downgrade to a simp.
Yeah, exactly. I know.
And if you are a
but
simp,
but I was a simp. Yeah. Then upgraded to a pimp.
You still the same. You just,
nigga,
you, just
same.
You said you
nah,
same.
Nah, bro.
Come on.
Nah, nigga.
You simply lifestyle. You simply go and get any lifestyle.
Yeah, sijawai, bana. It's been...
Ni sawa.
Asa hii ni kuupgrade, maze. Unajua
ukia... As of now, I'm pimping. Like...
Yeah, you pimp.
I'm pimping. You know that, right?
I know that,
bro. You found that show yet.
Come on, Nico, I'm babe. I love you, babe.
Yeah.
And you blow with kisses.
Yeah,
blow
kiss. That's simping.
But why you blow
like,
kisses?
Like I'm simping. I'm
like you mono blow kisses.
I'm simping on
you. Mono blow kisses. Mono blow kisses.
Why blow kisses?
Ah, it's fine, man. Say. Hey. I'm not on my own pimp.
And then back there, like five shorties, I want to feel special. Yo kiss me blow pal, five shorties, I want to feel special.
I'm going to
do a rada, like one, feel one, special at your own risk.
It's one girl, it's one girl.
Yeah, yeah, yeah.
I'm an himself
special at your own risk.
Enough for you, enough for you. What's a feel special? What's a feel special?
Do not do
a mommy, I see you.
But it's okay though. Yeah, so actually... You said you can't upgrade from a pimp to a simp, but you actually did.
See? No, no. I upgraded from a simp to a pimp. Un upgrade aje from a pimp to a simp.
Sasa ume downgrade sa hiyo
neto. Z, I'm this is my girlfriend I'm talking to, man. Yeah, she's going downgrade. She's my biggest fan. Baby, I love you.
Lakini una simp kwake, si ndio?
Yeah, to her though.
Then see the same thing.
Exactly.
But I'm not a simp, man. I'm not a simp.
You're simp in this thing, my nigga.
Una simp,
man. Una simp, man. But Z, go to sawa, by the way. Tunaelewa, because you know, at the end of the day, at the end of the day, once you are straight, we know you have to have a girl. So having that one special girl is really matters.
Why are you not straight?
Mara lazima that's a must.
That's a nice question. Next question up in assignment. Can you be roommates with a gay? Can you be roommates with a gay guy?
Nah, me personally, bro, I'm many homophobic as shit. So me, I will.
Well, utafanya to cancel your first episode, man.
I'm standing straight. Me, I'm straight as the ruler, bro. I'm straight as the ruler, yeah. Man. Me siwezi, like siwezi.
Like,
roommate na msia yuko straight.
Kwa nina ujitrust?
Man, that's diri, bro.
Ujitrust. I know.
Kwa wezi kwa roommate na gay guy?
Nah, bro.
You don't trust yourself.
Bro, siwezi. Like, me personally siwezi. That's diri.
Come on. That means you don't trust yourself. Because how you going to, like, allow someone?
Like, but mbona ujue, like, uwe msia si straight na bado.
Are you serious, bro? Me, I can be roommates with a gay guy. Because I trust myself, I can never be gay. You when you are roommates with gay people, you don't trust yourself.
What is? Huh? Okay, roommates na msi straight.
Speaking of their community, man, they like iki tu iko fucked up ile design. Bro, adiwa kwanza uko fucked up.
You talk akudanga
community. Niambie.
Yeah, it makes sense.
Sasa ninakwambia aje kama wewe sasa mwenyewe unaweza bro uko fucked up au uko sawa.
Okay, let me tell you this. High school kulikuwa na guy. I don't know if they're gay. Like, I still have the number. They were to viewing his stories and stuff. Come on. It's not. I still have their number, right? I'm going to say the name Jordana iki to bad. But alikuwa anaongea kadi. Right?
Alikuwa feel special somehow.
Yo, chill out. Does it sound right? But like, it's something as fuck. You know? I'm just talking.
Nah. He's looking like, straight, bro.
I'm straight. I have a girlfriend. Come on, yeah, but like. Venye alikuwa na kuita tu na
tunajua
unaona tu ni polite yani
polite.
Yeah,
polite
and also I was sure this
nigga mzama mzako anakuita hivyo
nigga hapo again niko sure hapo
nikuulize hivi unasema unaweza share room na msisi straight.
Yeah,
you can share room with the person who's not straight.
Nigga atakuwa kwa kitanda yake mimi kwa kitanda yangu, right?
Story mtapiga story gani naye?
Si mimi nakuja leo nampigia wa story wa bunda hapa na pale.
Yeah, alafu anapiga story gani?
Anapiga story
gani? Naomba check hiyo story yangu.
Alafu anapiga story gani? Speaking of being a roommate with us with a person who's not straight. Okay, mimi naweza sema unaweza relate cause ushai kuwa na mse I like dem ina ushai stay in a dem home si ndio?
Yeah,
si obvious tu ni vibes au dem ndo atakupatia bro, unapiga hesabu mse anatoka na njuanga pale na to
yo
mbo kwa nyumba moja straight bro, unaweza kane
unaona amejifunga towel hadi huko anafunika nini
uko sawa.
No,
there's still a chance you can like there's a rule. There's a rule. You can be straight too, man.
There's
a chance, bado.
Haijapita 5 minutes in. In the 5 minutes rule, like you say, you are 5 minutes to be straight again. I'm straight.
Welcome back.
Welcome back. Straight. Go straight, sir.
Story ya me mulikuwa CBD last week but one story ya maandamano.
Nah, mimi nilikuwa actually like nilikuwa naandamana area yetu.
Internet so. Gangster.
Nah, mara
internet gangster.
Nah, mimi si internet gangster.
Click, actually click. Nilikuwa
shopping. Nah, actually nilikuwa naandamana area yetu. Zakayo la Zakayo anaweza rudi Songoi mazee tu. Songoi singapi. Ukirudi LD by the way umpeleke
sasa. You need this chill. I got you.
Ukirudi LD.
Na marafiki zangu wa Kenya wako kujia mabunduki ya siku fulani. Unajua walikuwa nasema etika huko na rafiki msudi. Like unaweza kujia guns juu huko ufai kwenda. Mimi niko na ngoja tu mkujie guns. Amkukaa mso.
Kujia tu mbio zina kwa tu kwa hiyo mahali.
Eh sasa eh ningekupea like the Uzis and stuff zenye kitu unaweza beba kwa pants huko juu. The AK-47s ni za kufight na sana kwa kitu kwa juu. Red Bull gives you wings.
Nikiuliza uso uficha nini kwa kichwa? Na uko pia mimi sijai muona kitoa.
Uficha kuna myth.
Uficha nini kwa kichwa?
Myth gani?
Kuna myth.
Myth gani?
Ati akitoa kofia
ana deni.
Na kumbuka akitoa kofia ndio ile time alijibora. Ati like yo shit in a hole in a hole together like. Yeah, akitoa kofia anaanza ku
unachekia na
unajua mko Nairobi barabara tatu zangu hapo huko atafuta pinyo
nyingi atafuta lakini IZ check speaking of fact manze hizo zote wa myth and shit hizo mi sijai sikia sijui actually
but juu ni relative wako sawa hizo sikia ni mko related
to cloud kombani sana watu wanasikia ngani baraka zao lakini ni
kombani tuko really really
ya Twitch
you guys are related how the relative yourself how that are ribu itchi ya
Tuko related, like tuko very far.
What are your thoughts on the maandamano? Finance bill and Ruto must go.
Yeah, speaking of finance bill, manze, unacheki finance bill simekuja na vitu mingi sana zenye si yenyewe manze hatujajua but
unajua mimi niko huko nje na sign yangu.
Sisi ni Gen Z as we said. Yeah. Hivyo tu manze. Sisi ni the future. Speaking of future. Hata kama wanasema wazee wanaona mbali.
Sisi future.
Hata kama wanasema wazee wanaona mbali, sisi ni wazee wao ni poa.
Ja Africa.
Wazee wao ni poa. Vijana ndio wanaona fit siku hizi.
Vijana ndio wakona match siku
hizi. Vijana ndio wakona match. Siku hizi vijana ndio wanaona mbali kuliko wazee wao. Lakini hivyo tu. Gen Z.
Kuna dia wazee.
Millennial.
Kuna huu mzee fulani.
Kuna huu mzee fulani na sikia. Kama Gen Z tuna protect katiba.
Na ni mzee.
Sindio.
Mwezi mpanga.
Sisi wote niulize eti.
Okenya wote like I Gen Z movement.
Eti. Ndio niulizo eti Gen Z na kina nani? Anasema ni watu wanaishi Nairobi.
Bro,
do you live under a rock, bro?
Uji Gen Z, wazee. Any Gen Z movement,
right? Kuna watu wako na jua Gen Z.
Isaidi Gen Z.
Ni kama yo time ya corona, mulijua quarantine 2020.
Quarantine.
Kuna watu zingine zimesema quarantine, wanasema quarantine. Ndaka ni kai duwazi kwa hii
quarantine. Ni quarantine.
Ya, chaba. Inadipenda chuga.
Ulienda chuga ni raima.
It depends on pronunciation. So sisi kama Gen Z movement, we are protecting the katiba.
Msimone wivi, like this, we ndo alikuwa internet gangster, kazi tuniku type. Ata yuko Twitter, una type tuka status.
Facebook pia nilikuwa na post pale.
Facebook
hashtag Ruto must go, na take.
Huko Facebook?
Niko
2024 uko Facebook, man.
Hai bro, mi niko social media zote, man.
Facebook, man.
Niko social media zote, man.
Yeah, tuko zote, but like Facebook, man.
Who doesn't use that?
Who does? That's
the point. Tupio na check. Masa ingine pia Facebook ni ya... Ukitaka fit unacheki wale millennials wenye wako Facebook wote. Era tu pale advertise tu business yako tu pale. Lazima utafika bei. Facebook ya millennials. Instagram.
Anawapatia
tips mzee place mnaweza washika fit. Ndio Facebook millennials wako pale. Enda tu promote business yako pale, lazima utafika bei. Polite bora tu like see is coming and shit.
Just
do your best out there. Au millennials wa Africa bi. Pale ndio wako. Millennials wako na hapo ndio wako active sana. Lakini sisi wenye tuko hapa IG.
Tuko
tu like hapa IG unacheki msia kipost tu kitu yake. The first thing you can do is run to the comment section.
Kwenda kuona what people are saying.
Kwenda kuona what people are saying.
Kaka kuna kitu moja siwezi regret mazeni kulan Kiswahili man.
Man, that's
kuna comments zingine unasoma mbili, unasema, "Oh, kasi ngekuwa najua Kiswahili wanze."
You guys had to learn Kiswahili. It was born inside me. It took me 6 months at most.
Maybe it took 2 weeks, man.
Because I know Arabic. By the way, how you know Arabic?
Najua ya naisikiza sezi ongea.
What you mean?
That what you mean naisikiza na sezi ongea?
Naisikiza sezi ongea.
Unasikiza na wezi ongea.
Kuna unajua Arabi?
Yeah, mimi naweza bonga Arabi.
Kuna ile njoo unogopa. Mimi naweza bonga. Nika utaivunja. Nika utabonga broken Arabi.
Mimi kazi. Hi. Let me talk to when you're home nyumbani when you're doing Arabi. Assalamu alaikum ya ziftita.
Hello.
Umuro kishuna ya azale. That's some high quality. I was here.
I knew I had to.
Zi, bro. Like, check it. Hey, Arabic kumebonga maze. Yo.
Nigga, what's zift? Zift in it?
Bro.
That's some high grade insult, bro. The was it? Yeah. That's my ziftita. It's my kumune ya kwe. Shune ya logo.
Nika ya naongia basic.
Sasa, unajua naongia basic. Ukiongia like a different language, wezi anza tu na kusema vitu. Like, okay, niseme nini.
Kakuna sentence ukura na ikutupa, so unaisema na
Arabic. Okay, niseme nini.
Yote, tu adipi nyumesema niseme nini. So unaisema na Arabic.
Nuhul shuno. Nikuleko mshuno ya kwa.
Ya, hivyo tu. Si lazima ikuwe ati zile vitu.
Uski, unananga zile websites fulani za coach, futa, au ma commentators. Yeah, I can hear that shit. You niggas can.
Niggas can.
You kiza bro.
You can.
Nasikiza
bora. Liwaza innovation hii. Bora napenda kusema liwaza.
Bora nasikiza jina player. Mwenye amepatiwa mpira, mwenye amepass. Sibi naelewa kitu anamaanisha.
Usikie hadi awasemaji majina ya player venye inafaa.
Bora mimi nimesikia Messi. Bora nimesikia Messi mimi niko sawa. Ankara Messi. I love. Mimi bora nimesikia Ankara Messi niko sawa.
Kitu Messi mimi niko
sawa.
Ankara Messi ni Spanish ndugu yangu.
Sisi tunaelewa tu
bado.
Sisi ndio hizo ndio vitu tumeishi tukiona kwa hizo website zao.
Yeah.
So with that nataka kuwapea tip moja ya website. Wachana na hizo websites za Arabic hivi. Tumie nyingine inaitwa Streamfest.
Streamfest.
Achana kuna Streamfest na Streamfest.
Okay.
Zote ya. Na azisumbui na
date ya. Mbona unapewa watu
check speaking of my website bana mnaona kwa my website kwani hamna DStv man. Hamna DStv.
Alafu
speaking of seasons man.
Bora tunaweza DStv.
Season zimeanza man. Mwanze kuambia poa baye jezi. Weka una
mabeshio jezi
wewe. Wewe season ikianza na tukuone una jezi man.
Eh pia alafu unajua sasa nimetoka kuambia my baby I love you all that. Bana sikio nimekufanyia hivyo kwa camera na on baye jezi like
man.
That shit is low. Like same nikikuja hapa I'm supposed to be in like you know what I'm saying?
Ni jezi na ningoja sasa home imeprint your jina. Hivyo ni season tu nangoja ianze mzee
bana sisi wenye
that's the good part
sisi wenye unapiga bench hapa tu hivi inde tunangoja there tu tunaje lazima upige bench ndio ninge sasa second half
kuna Chelsea bro
ji
Arsenal gani atuwezi bona atuwezi kwa tuna bottle
umechekia watu wawili sasa watu wa Chelsea
Blues never lose
haina shida
huyu ni
speaking of
Duanzi failure
ile Manchester man safi kombe zote ziko Manchester na shangaa mnakunywa chai
hizo ziko kombe za mabati hizo ziko za mabati
shangaa mnakunywa chai na nini
hizo ziko za mabati si
ndio kombe zote ziko Manchester man mnakunywa chai na nini
cheki tangu zaliwa Manchester imebeba trophy kangapi
speaking of
yeah tangu zaliwa no
stop
it I know speaking
bro mimi si wa Arsenal man mimi si wa Arsenal
yeah but like tangu zaliwa umebeba
Manchester imebeba ngapi
unaweza nimezaliwa lini wadau
si ndio sasa umezaliwa juzi yes kapa juzi nikidhani mlibeba tu recently sasa ndio ile kitu yenye silver.
Ah check unajua Manchester bana si kama Arsenal
dude. Huyu pia unajua wale wasana kwanga ni fan you like watu wanaona.
Watu wa area
ni fan team sana.
It's a big
deal nigga. Una content ya.
Lakini mbona uchague Chelsea wangu zote?
Masali kaza kufani Chelsea wajo kina nana likuwa wapu.
Mbona uchagwe Chelsea.
Unafaa uingilia mse fan wa Man City si Chelsea. No Chelsea is a big team. And we too so I don't know why you argue.
Shit.
Kwa simili tunapleta Chelsea.
Chelsea. Acha.
Haina shida cheki. Hata kwa tatu siyo gerele kusu. Hiyo story ya wazubi sana.
Yeah.
Yeah we just a fan and all that.
Question. Sikia yi swali. Sama if you could ask God one question what would it be? Jibu kwanza.
Jibu kwanza tusikie
mzito.
Jibu kwanza.
Jibu kwanza tukusikie.
Tupatie jibu yako kwanza nikifikirie.
if I could ask God one question, is this God real?
See, depending on your
faith, depend on faith.
I mean, God is real, but like to me, I don't feel like God should be tied to Christianity only.
Yeah. See, it depends on the religion.
Christians wana feelingi like come when dangi can say ni.
Ah, see.
That's lame. Feeling,
but yeah, but if I could go ask God one question.
Mm-hmm. Like, what will it be?
Where's your son Jesus, man? That nigga said he was going to come and the kuja.
Zi. I'm saying kuja very soon, mazetu. Eh, excuse me. Unasikia Yesu alisema atakuja kama mwizi, akuje kama chokora nini. Lakini lakini huku vile wezi wanapigwa wazee. Sidhani Yesu anakuja kama mwizi.
Ya Kendrick na nini na Drake. Mm-hmm. Venye Kendrick alimention hiyo hoteli fulani alafu sales ikapanda juu. Sasa na imagine ile tayari ya Yesu kwenye asemeti ati I'll come as a thief. Sasa hiyo career ya thief
ya wizi inapanda juu hivi.
Kidani ni Yesu. Bana kidani ni Yesu anakaa mkupe ashapea lakini siku 40 bado ni.
Oh no.
Siku ya mwezi ni 40 lakini hizo ni mingi sana.
Mimi ningeuliza tu Yesu anakaa mlini juu
amekawia si ndio?
Earth is not giving man.
Wazee amekawia man. Rudi mazi. Rudi udai for our sin again.
Nimeweza huko avia kitu niliara.
But saya kizarudi na hizi sins zenye tunafanya sasa hivi. Sidhani anaweza rudi tena.
Kulikuwa si kuku alikuwa senator ama nani mwenye alisema eti how do you tear gas abadi?
Yeah.
Huyu jamaa. Hmm. So the next day, hiyo Thursday yake sasa si kulikuwa na maandamano. Hmm. So unapata wasichana wamebeba signs imeandikwa eti how do you tear gas abadi? Na sasa mwenye alikuwa amebeba alikuwa goody alikuwa badi. So sura ile ilikuwa come on. You're not a badi bro.
It's not giving.
Ilikuwa ni piece of
lakini usijali. No check you know.
Okay,
so sendia wenye wamekuja. Cheki hadi wenye wamekuja hapo protesting au wamekuja tiku protest mwanzo au wamekuja kutafuta masolve. Kwanza nimecheki kwanza reason nini man. Wadapatana maandamano.
Then propose.
Eh, washa propose man. Tuesday.
Una safe chantel maandamano.
Tuesday inshallah tupatane
huko. Na solve tu huko.
Kutane huko.
Hiyo ni doma.
Eh, lazima.
Kwa sababu si kwa ubebe eti how do you tear gas a body the way ni good. Like you make sense. You have to be like a body to
anybody,
you
know what I'm saying? But that's ambi reality man. I hope on a Uchi podcast. Ayo ni kumale vi. Ajay ni kudi.
So, unasema, what's your favorite curse word? Fuck. That's my shit. What's your favorite
curse word? My favorite curse word is God damn it.
Damn.
Chopai fam.
Damn.
God
damn.
Damn.
Damn. Damn. You know my
God damn it. That's my favorite curse word. Yeah.
If you could program one of your organs to perform supernaturally, what would it be?
Shit.
Mimi say as an athlete niko na magoti zimeishaisha vitu
inja. Ndio
I would probably these organs zingine zina function perfectly. Kwanza
organs bana kila mseta hii ana function fiti man.
Ndio magoti tu na kasazi kwe.
Lazima uweke ka spice kadogo man hapo hivyo.
Magoti ndio i perform supernatural.
Zi aziru kipoa sasa hivi.
Uko na organs ngapi bana?
Organs zote za mwili zina function perfectly. Kwanza
you know the other by my like yeah I'm just a good boy like in the next trend and say but labda akili man akili
so bwana yangu iko fiti ningetaka pia
hiyo ndio hiyo ni peke yake lazima akili
man spices keep kiasi huko hivi yeah kazi iko sure huko
man unaanisha kanini mkini
Donuweze ku handle watuka kanini
watuka kanini na vizuri.
Hiyo ni
si kanini ule mwingine wa 2020 mwenye aliingiza remote acha. Sasa
ndio huyo kazi.
Anatoa nani?
Yo kidogo ya remote. Remote na kombe ndogo.
Oh Shakira something.
Yeah, something.
Mwenye alikuwa talking kwa live ya Torlens na maziwa kwa Haga.
Damn.
Man I was following
that shit. Nasty bro. Kuna uchingizo vitu kama saa.
2020 kwani ni 4 years ago?
Kwani ni bali bro. Yeah, when you started watching this, bro?
2020 nilikuwa na show mimi nilikuwa na experiment already, siko na watch.
Yeah, that's
it. Nani man? 2020 you you
internet
iko ina run. Internet iko ina run.
Sisi tuko tu tunatoanga each and every year kuna kwa na internet sensation.
Bana. Lazima 2020 sasa huku Kenya ilikuwa hizo lives za anaitwa Xandela or something.
Yeah.
Yeah. Yeye na Torres ndo alikuwa na live show ikifika 8 PM ndugu yangu kama una bundles shauri yako. Maanga zinafanya TV.
Kama una bundles wazee umejipin pale tu pale umezima light kidogo. Hello. Mambo full light. Unahuka
nao. Name one underrated skill. Ku pull out. Underrated skill si like started. Skill iko underrated ku pull out buda. Yeah, you have to time that shit. Unafaa kuwa mathematician. Nyafe ilikuwa ngori tukiwa shule lakini ukupula
mbio. Lazima ukairada.
Sababu ndugu yangu.
Lazima ukairada. Lakini unajua bado kuna fikanga masaa ingine juu. Mungu anakuambia si leo.
Si leo.
Si leo.
Una nut before you
kill me. It depends. It depends. Unajua kuna ile kinemboleza for.
Na unataka kuprove nini time una but it's slow down. No, wanna throw back. What are you trying to prove? Now look at you 9 months later.
Unajua kuna ile unajua kuna master fulani inaweza kataa mzee ikifika tu pale
inakataa
inasema jo kuna anakuambia si leo.
I mean me niko talented
au ku trap set. Mimi niko talented to some extent. Mwenye atakuwa ame ku trap. Nafika point atake ije mimi na dai kwa na junior huyu.
Wapi buda?
Yapa.
Ata
generation.
Not with me man.
Gen Z is crazy.
Like generation was eh ukaira na ukai tu away kwa kitu
hiyo. Another underrated skill ni the ability ya ku control like usi go mad juu eh. Vinyo maisha bana inapeleka watu siku hizi. Nasikianga tu ku go mad bana lakini
bana unajua kila mtu amechizi
ku control hiyo kitu bana.
Kila mtu amechizi kivi yake. Kila mtu amechizi kivi yake na depend on how I handle that.
Me I like how I handle mine. Man.
Hey Buddha,
no, usiniangalie, usiniangalie.
Notion.
Kila msimu mpenzi hakuna lotion.
Kuna lotion. Hapana, kila msimu jua vinya na handle yake, man. Juma saa nyingine.
Sasa ukileta lotion around someone like me, like what you trying to do, bro?
See, even though you mwenyewe una handle stress zako, so unasema
hivyo. I know. No.
Even though you handle stress zako.
Si handle stress and lotion, brother. What's up?
Once you come back to your sense.
You come back to your sense. You know what
I'm saying? Was that planned?
Oh, no, did it.
Of money and then to send my school fees away and like before decide anything like nafaa
what's going to do
first. I'm not saying I do it, but like
what's going to do first.
Post nut clarity juwezi fikiria fit kama uja nut ndugu yangu. Just do anything to nut then sort of fikiria fit and by anything I mean anything.
That's what I'm not aje.
Sasa
zi kuna ways of not bro. Sina na msho kuna njia mingi za kunat.
Sasa unajua tukaa sisi tunaishi mbali na mama. Sasa
nikushona na lotion ya.
Sidio ba. Sio ga tricky mazee waga mbaya sana. Lakini inafaa hivyo.
Chantel Sara.
Inakuwa hivyo. Usikimi na ngalenga. Ile nje ni underrated skill nje. Mtu akikuwa na watu na skill ya kupika
amenifikia.
Yo mimi na jongelea skill ya kupika man.
Arif si unajua daki? You know nani kada? Hujui daki?
Ngano.
Sema moja arifu wangu fulani anaitwa Deng Daki. Uja ameshinda watu akisema ti. Wezi pika. Then like it's gay as fuck, but I cook for this nigga.
You cook for him?
Yeah, no, did he? No, McMill.
No, McMill.
Yeah, I cook. Guess who nigga I'll put to eat?
Oh, so you can cook and clean too?
Damn. Yeah. This nigga is gay. I swear he's gay. I can cook like really fine.
Yeah.
But I can't clean shit.
Yeah, that's so what Cardi B said though.
Lakini kucook unaleta mshuru wako.
Mchunge sana mademo wenu spider
mina kukiki. See the past. The past question. Mulisikia kusema ade anaweza share room with the person who's not straight.
So anampikia.
Hiyo kiswa dinaisha sanga. Unaweza kunipa hapa
shit. Eh, si ndio
unacheki. Tuna collect pieces.
Cheki yote kwenye wasema, si ndio? Hiyo ni kitu yenye amesema man.
Nilikuwa nasema.
You personally
can pick and share room na
msisi. You can cook, you can clean and you can share room with the
person. No.
What else are you hiding?
What else? What else? Tuambie
unaficha nini?
Which country brings the most attention to Africa?
Si ni Kenya tu sasa hivi.
Yeah, nilikuwa nangoja mseme jibu tofauti. Niliona hiyo swali pali.
Sai ni Kenya, sai ni.
Kuna mzee anaenda kwa comments eti Tanzania na anaika flag like hata like.
Sai ni Kenya. Kenya sai ndio imechukua attention ya Afrika mzima.
Lakini
they do their things. Actually Gen Z, millennials. Kila mtu sai ni Gen Z Kenya. This is a Gen Z movement.
If you turn into a girl today, what's the first thing you'll do?
Kuna mamori yangu
hapo mnafa.
Kuna mamori yangu je una tears manze. Na flash yetu mbio.
Speaking of tears man.
So guys you on sana flash yetu.
Speaking of tears man. Na take it Tuesday man. Tuesday ni maandamano. Na mi advice naweza patia tu mabenge man, mtoke tu CBD pale msivae nguo man. Mtu flash man, mnaweza flash hadi za kaya wanasubisha kila kitu.
Na bana miguu tatu
na bana tu pale. Cheki. Umepiga shughuli yako pale, umeandika tu pale kama man polite. Yeah, that's what I can say. If I was a girl, Tuesday ningetokea maandamano bila shati.
That's not the problem. Like, ukikuwa like a girl and then they give you that face, my boy. Wakikufanya ukwe them like they change your face
or change sura, change to sura.
I see,
I see.
Yeah, sai una cheki. Cheki. Unacheki ule fulani anaitwa Shifro mwenye ametrend sai.
Mbona ana trend kwanza na si ndo limba?
Si ndio, si ametrend tu juu ya hiyo like the looks.
Akai poa. Yeah, some bona trend.
So, cheki. Niyo tu look yake. Usiwe na mazia akai kwa kweli.
I know.
Lakini sasa inacheki. Acheki wewe ni kiscroll pale online na scroll tu pale naona. Nasikia tu mashifura. Then nikacheki bana kuna video yake fulani akiwa shifura mwenyewe. Alafu kuna hawa watu wa makeup artist man unafahamu tu vile. Unakuja haraka man. Mpiga shifura man. From sufuria to shifura man. Mpiga makeup ingine. Nakwambia ametesa lakini. Makeup artist, you people are doing your job lakini mazee.
Ona deno kitu ameandika hapa. But me kitu. This has to be a question coming from a Kenyan. Eti, are there broke South Sudanese?
Yeah.
Like, what do you...
Kunao.
Ndiyo sisi. Hata mshuto kunao. Ni sisi. We are the broke South. We
the broke South. Yeah. Kunao. Ata si kunao. Almost.
They know you'll get fired for this question. It's us. Nishaenda Gikomba. Unapata like toje ilikuwa like 200. And also you Kenyans, you like assuming it si hatujui Kiswahili. I like that. Napenda ku nione ukingangana kuongea Kiingereza. Sasa nienda Gikomba. Alafu jamaa anaanza kuniongelesha Kizungu and stuff. Mimi nikajibu in English. Alafu anaambia mwenzake ti tu muziki tunangata na nikikuta nilikuwa nasikia akisema eti
200
hapo sijui nafika hapa au sema hiyo tu muziki nangata uja akasema bob 4 toja kawaida like unaona hizi ma same pockets hizi zinakaa sijui eh 200 tu 4k and that's fucked up kwa mbona unaita 4k bob 4
sindio bob 4 speaking of that take ini lugenye wezi rada sawa.
Sawa, yeah. Real street niggas.
Bob 4, sawa. Cheki, by the way, mimi ni mse, like, mimi ni me grow Islando, msuli wa Islando.
lakini napenda ngadu like check napenda tu grow up kakumando napenda tu life
I'm grow up kakuma I'm grow up kakuma
it's really stop lying I work man check kuna my islands mingi and all of that so
waniki ke ina island
See, speaking of Bob Dylan, kwa ni bana wezi jua Bob moja, Bob mbili, Bob
mbili. Si semi ya tini mbae, wo uja ni get, like, they thought, so like,
misi tenyeo. Kwa hifiche, majeo
kwa hifiche. Yes, wanajarimu kuficha. Sabe nyo, wanasema yo Bob Dylan sijui nini. Also,
sasa ni share.
My friend, this is 4,000. Anongia kizungu fulani me.
Imevunjika vunjika hiyo.
Yeah, imevunjika me kato kato.
Ndiyo, inafaa hivyo.
So, ananiambia tisijui hii ni 4K and stuff. Eti, this is 4,000. Ambia, 4,000. So, man. Eti, yo bro, hiyo ni 38 umongeza juu. Like, anaambia
sana. Anaambia
mbunjaki. Sasa, utoye 38 na unipena na 200.
Naro wako.
Unajua, kwa na kupiva. Morio. Shut up. Kwa na kupiva morio.
Hey, sorry. Hey, ambe kuona doa zina video. Kwa ambe kupiga yako, by the
way. Bara. Like,
check, inakuanga hivyo.
Na sisi wa blame pia kufikiria ati wa sudiota. Wengi ya ongea Kiswahili. So, I don't blame you niggas. But if you see your face, sura inakaa ngumu sana. Nyinyi imeishi Kenya inajua Kiswahili.
Unajua Kiswahili unajiuliza utapata usudi.
Alafu kuna sasa sisi wazalii sana.
Mimi bunga Kiswahili. Hao.
Yeah.
Alafu kwa mitaraka
wazalii. Mimi nikiwaambia mwaka nilikuja Kenya hata mtashangaa tu.
Wewe ulikuja mimi
nilikuja. Niko na moyo.
Yes. So you are supposed to
know different sasa.
You are supposed to
kuja mimi
wazalii. True. Yeah. Na mimi na sai mimi na nani like wanaweza jua tofauti like me.
Wewe ni tofauti sana.
Wewe ni jua.
Yeah,
hata nikikuja my English was a little bit fucked up. But right now right now,
bye. Yes, ndio ulikuja.
Watu nilikuja nao wezi. Hata kama nipata hapa.
Hadi kama ulirauka lakini mimi nilikesha. Unaacha kitu tofauti.
Mimi nilikuja 2014.
Ulirauka na mimi nilikesha. So that's the difference.
Unaona hadi msana ashtuka nilikuja 2014
ni juzi bana. 2014 still kwa miaka ngapi Kenya already?
Usiki, my classmates wataona nimekuwa nikiwadanganya nilizaliwa Kenya.
That's right.
Inaweza kuwa na 5 kills.
Nimeshinda Elon Musk plan.
5 kills or more.
Brother,
you like nigga.
Sasa ningekuwa spam dona.
Sasa
ningekuwa spam dona wazee ningekuwa. Mimi na Elon Musk tungekuwa hivi.
Juu sasa umekuwa ukoki. Income rich, right?
Sasa donate. I love kidogo kidogo nasikia mtu yajirana na kufanana lakini si mtu yoyote.
Wewe mzee.
Eh, labda usidonetie tu mwa Afrika mwenzako juu.
Mimi si donate.
Niki eh niki imagine jinsi vile zitakuwa maneno iko.
Jinsi zitakuwa kitu brother eh. Atole speed eh. Mtu anachezea 6667 hivi.
Sasa ona
speaking of height. Speaking of height, sijui mbona like matenge wengi huona like sisi ma bro, sisi vijana warefu
sema hiyo jina kwanza.
Sisi mbona matege uona sisi vijana warefu sana hivyo.
Sisi vijana warefu. This nigga is 5'6". 5'6". Hapo sisi vijana warefu.
But you mean your height.
Nikiti imemfanya hivyo. Come on, you know you should.
5'2".
Yo, come on.
Sisi mbona matege upenda
sisi vijana warefu.
Sisi mbona matege upenda sisi vijana warefu design but
ni sawa tu. Tunasikianga fit.
Still okay bado.
Kuna yeso aliflani. Nishaikusha kuonyesha pale eti would you do it with a girl if she was in her time of month?
Fuck, I look like a vampire shit.
I mean, I like me a little ketchup on my...
The fuck?
You know what I'm saying? A little ketchup.
What's up, man?
I'm not...
umesema lazima upitie red carpet.
Ni pleasure ama ni uchungu?
Umesema lazima upitie red carpet.
Kuna mse sijui kama ni ukweli.
Na lakini personally sio yeye anaweza blame. Anaweza blame manzi yako lakini mbona akupatie red
carpet? Haikuwa manzi yangu. Manzi yangu is a good girl man. Haiwezi fanya kitu
kama hicho. Snitching my boy.
And I wasn't cheating baby, okay? Ilikuwa
nige unashikona guilt. Unashikona guilt na jasema una cheat.
Unajua mademu wewe unataka kusema yo ulikuwa piga story kwa
man kuna ma main yetu tunawapenda tu bado mimi still yeah tunawapenda
straight
mimi niko na moja me I'm not in this league I don't know why I'm friends with this nigga
since same this league.
Okay yeah wewe unajua wewe ni mtu mzuri I'm not like I'm not friends with him like in circumstances ndo zinatuweka pamoja
that's my brother acha kuruka bro
yeah that's my brother
you got bros before hold
I know but like
now you my brother bro
kuruka bro tijaho
this nigga gonna get you in trouble ukitembea na jamaa like everyone
knows I'm a good boy
kila mtu ana jina yenyewe ni good boy nimemjua kutoka childhood
and he's the exact opposite of a good boy
uni childhood
tunafaa to exchange on jina
afai kumsikiza by the way
afaa to exchange on jina
kwa nini sasa bwana
cuz you is a bad boy
nah I'm actually
they know if they
How would you like to die, brother? How would you like to die?
Me personally, like, speaking of death is just a... Unachikia di sayi vile nimeka tu hapo, nizastuka, like, Mr. Green Reaper meka kando yangu, du. Mimi nikohwe tu ya nipeleke. Green Reaper meka kando yangu, mimi nikohwe tu ya nipeleke, but... You can't choose how you gonna die.
But yeah, so. But no, if but you how could, you like how would you want
how
it?
How would you want it?
If I could... Shit, I would like to die while she giving me that hug. Two or
eight. You're a good boy no more. You're a good boy.
Yeah. Me nikependa tu like, soli yangu yende tu wachukue. Just take my soul and I'll be. Ibo tu nistuke tu nimesikia fiti.
Soli yende kisikia fiti.
Eh, nimesikia fiti ka nimedose.
Roses are red, violets are blue.
I'm sure that.
If she can hug to her, yeah. I can't talk to her.
Ndiyo sasa hivyo ni nakuwa anga that's how it is
yeah
so hivyo ni ningependa tu kukufa like if you can choose how you're gonna die that's how I would like to
me
die.
I would like to die like in my sleep you know but to, like, sleep. Nalala then naamuka tu niko na yes like what's up guy you know what I'm saying
kuna yeso mko kwa matrials
speaking of like unalala speaking of unalala
for me man
yo listen speaking of what unalala alafu ati like uamke like uko na Yesu nigga you dead bro how the fuck you gonna know like
then I'm sure that for my trials
you guys are not listening nasema nilale then
daddy
so nasa ruka story na ku daddy nilale na niamke na Yesu
you didn't die.
See, yeah, that's kind of what I'm saying. I ain't trying to like, die, nigga.
Ugalala hati tena wamuke, bro.
Ayuko sawa, ayuko sawa.
You had too much to drink.
Nah, like, for real. Sindi ukweli. Uneza lala hati alafu usikia tume wamuka. Bro, you dead, bro.
Whatever, man.
You're dead,
man. What are your red flags? Najua red flag yangu ni... You know what I'm saying? I'm slick with it. I don't have a red flag. Mini green everywhere. See you.
Hapana.
Una red flag.
Basically. Sina red flag.
Nika sisi enda na shori mwenye ako friendly na kila mtu mwanzo.
Hiyo si yako hiyo ni red flag yako.
Ni red flag yako. Red flag yako sasa hiyo si
yako. No, mimi nasema yako.
Mini green flag kila mahali. Ukiangalia mali mimi na katu green.
Check it this. These two niggas are pretenders.
Na katu green kila mahali.
These two niggas are
pretenders. Kuna red kwangu.
Bro, mimi niko na red flags zangu man.
Ka.
Yeah, mimi I do have my red flags. Siwezi waambia cause lakini mjue niko na red flags but
it's sio kila mtu
anakuwa na green personal.
It's full green.
Full green.
Yeah, me I'm full green but I still do have my red flags.
Hata jua
personal. Yeah, me personally niko na red flags zangu.
Ah, so yeah.
Zenye mtu ataona.
What? Probably some of kitu watu wanaweza taka kujua hapa like why are we starting this podcast. Me niliaiulizo swali but yeah they told me I talk a lot, you know, ngianga sana, so that's part of the reason I'm starting a podcast. Like, yay, I can talk.
Yeah,
So
who doesn't talk? Nani hizi ongea?
No, you're not getting the point.
Yeah. Nani hizi ongea? Kila mtu anaweza ongea.
Kuna difference ya kuongea. Kuna two speed facts yeah, na speed lies. Unaelewa hapo kwa sasa ndio
bado. Right. Okay.
Nimwambie tu ana speed cap sana.
Yeah. Oh, on your 7 savage. I mean self kappa.
Yeah. Yeah bro, but I was expecting for you to say like
you but at the same time. But kwanza tulipatana nilikuwa George nako wapi na hakuna boy atenda. Ati yo bro unaitwa nani?
Yeah, but like
mbona unasema ana speed lies
bro bana.
Nilipata na speed ana speed lies kila mahali. Yes,
I eat with lies inaitwa like story shike like.
Sawa, all kuna speed caps.
No, nilikuwa na bamba wase. You see how niggas was surrounding me shit.
All kuna sound. Yeah, I had to send you that one.
Oh no.
Yeah,
no. Hey, that's how we met too though.
Yeah, nilipata kwa kokoti ya baki.
How we met? I was rapping and then we look around and then you liked how I was rapping.
Nigga was a rap.
First time was no diri.
Thank you, nilizarap.
Sinu kweli.
Una rap.
Yeah.
Fuck nigga.
Yeah,
at that time labda
alikuwa ni
Zee Drake. Yeah,
tena kuvile Drake sasa.
Hapana, skiza. I was nilikuwa na rap, unaona hapo hiyo code ya HK. Yeah, nilikuwa na rap hapo na hata walikuwa marafiki wa brother wangu mdogo. I don't know what I was doing it, but I was schooling them niggas, you know what I'm saying? Get your money, you know what I'm saying? Nilikuwa na rap hapo. Naambia shit yenye mimi mwenyewe sizifanye.
Sindio sasa, na sindio nakwambia zilikuwa zile shit za mama.
Sindio. Get hoes, get money, you know what I'm saying? Yeah, nilikuwa na rap. Saka ingia kaniambia, yo, yo fam, una rapping video ni ngori.
Nataka collab.
Yeah, nikamwambia what's up. So nasemaje? Sema igwe manze sikuwa marafiki, nikasema that's gay as fuck. Bora niambie tu kwa marafiki.
Eh,
tell me I'm lying, bro. Tell me I'm lying.
Uliza, ulipata namba yangu aje?
Ah, miss. Yo.
Ndio kupata namba yangu.
Nee.
Zii, umse sikuwa mpatia.
And that's fucked up.
Ulitoa
what?
Namba yangu ulitoa wapi?
Nilitoa kwa group ya HK basketball.
Basketball.
To think of it, basketball. I'm starting to regret why I texted this nigga, because now I'm looking. Why did I text you?
Kweli
was good. Yeah, watch it.
Niende kwenu. So come with that lame as fuck. Mbona niende kwenu?
Atuna waste. Atuna waste.
Mbona niende kwenu? Yeah, so basically, e podcast me. Just us talking shit. I don't know.
Yeah, we just catching up. Unajua. After tumemalizana na vitu zetu tulipata.
Alafu unajuanga bado kuna zile some thoughts fulani man, like you just keep your thoughts to yourself. Alafu unastukanga kuna ule msemo mwenye anazisema. So yeah.
Apparently we can't keep a, personally I can't keep my thoughts to myself. Like for example this one, I hate fat people, like fucking lose weight.
Nigga you fat.
Like lose weight, my brother. It's not even that hard. Like, come on.
Ebu acha nitafutane niko na picha yake ya
fat. Nigga ulikuwa fat. I was fat. Ndio maana nachukia fat people. Nilikuwa fat. Nilikuwa fat as fuck. I was fat. Yeah. I've been fat my whole life.
Unaanzaje kwa fat?
Alafu
unaanzia
wapi? Walk out. Skip. When I was a kid, brother. Kila mtu alikuwa anaita bonjo, man.
Walk out.
Abolo. Like you know all those names? Jina yenyewe na sound fat.
Jina inadependiki na level ya do uko nayo.
That's tough.
Ukiwa wale wa
slums. Uliza tu msudi yote abolo na maisha. They'll tell you fat nigga. Abolo, bonjo. Even my cousin Chris calls me bonjo, man. Like look. That's why I hate fat people. Like lose weight, my brother. Like it's not even that hard.
It's not even
I don't go to the gym and look at me, man. I'm nigga 80 pounds, 80 kg.
Bro, it's comrade. Ni maisha comrade imekutoa. You're fat.
Yeah, so go to school too. See why they should let you
comrade. Why they should apigo na stress
man. Punguza weight, man.
Kuna vitu mingi za kufanya upunguze weight, man.
Huwezi kuona no hiyo.
Jo,
kwanza kwa dem no. Ah.
Kuna vitu mingi za kufanya upunguze weight.
Can't even tell if the titties are big or you just fat.
Damn. Bana, like personal, only personal.
Where's it? Where's it? You cannot tell.
Ni Mike on a fat bitch like you at there, someone there at me too. So yeah, I'm not going to say your name, baby girl, but you fat as fuck, you know? Yeah, so see you guys in the next episode, man. Yeah.
Peace out.
Subscribe. This episode is brought to you by Gasconet Films, man. They're the ones sponsoring us here.
They're the ones sponsoring us.
Yeah, so you hit that subscribe button if you don't want this beautiful lion to die. It's basically that. Yeah, subscribe.
Subscribe.
We out.
Peace out.
Peace out.
Yes, sir.